Sunrise Music, baby.
Forever and ever, takupenda milele takujali mabebe.
Chakula chakula mpaka mpish, nakula chote, ata kumbo siwa kish. Wanaumia roa wama wakin, kin, kin, usisize wana pick.
Kila wakati ninawaza, yeah, wapi nimekutoa wewe, yeah. Wewe ni wapeke kwangu, na kuitaji we.
Unajua jinsi vile na kupenda sana. Sija nacha kwa sababu ya wale wasiana. Nitakupenda sana leo kuliko tajana. Mina amini wendo jifti toka kwa Maulana. Washangai tumeanza kufanana. Majina yetu yote urufi zinalingana. Hata meyo yetu kwelisha pendana. Kilichobaki kanisa ni kuwa wana. Nikuweke ndani unizalie wana. Paka wajuku ili tuje kuzikana. Asiwa tugari mina kupenda sana. Kikumbuka tukitoka uwa nacheka sana. Imebaki toro chochoroni kukutana. Mijumba mibofu kaleka mchezo kufanyana. Tena dry nyama nyama bila sana. Tukimaliza aibu uso na fichane na.
Baby, me and you, me and you. Baby, me and you. Baby, me and you.
My one and only.
My one and only.
My one and only.
My one and only.
Nakula chakula mpaka mpish. Nakula chote, hata kumbo siwa kish. Unaumia roa wama wakin, kin, kin. Usisikize wana fake.
My one.